Anachukua, anaweka, wa
le général Dangote.
Anachukua, anaweka, wa
le grand Mbao.
Anachukua, anaweka, wa
bosi ya Mboka.
Anachukua, anaweka, wa
taramu kupendwa na taramu nasikia tamu kupendwa nawe. Tamu kupendwa nawe, tamu, tamu kupendwa nawe. O maneno, maneno, tumeazoea. Vijineno, neno, tushazoea. Mpenzi wangu mubaya, kwani nawahusu? Shepu yake mbaya, hivi nawahusu? Mtangaji malaya, na wabusu nini wamegusa babaya? Na mwaka huu lazima wachuchuma.
Wameingia cha kike,
ewa
cha kike, wameingia cha kike, cha 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 kike, wameingia cha kike
kwa penzi letu. Lazima wachuchuma kwa penzi letu,
cha kike.
Makokote Abutale Don Mendez Bajuni H Bajuni.
Chumbani enesi unipatia panado, kujenga za Messi na mashuti ya Ronaldo. Yani ndani nikiingia tu
anachukua anaweka, wa
kwenye gari
anachukua anaweka,
iwe jikoni au varandani
anachukua anaweka, wa
doze 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 doze
anachukua anaweka.
Yani Dar es Salaam joto, Twaleso jipepe. Oya Kongo joto, Twaleso jipepe.
Oye Mose Kunami
jipepe,
Orikado Momo
jipepe.
Oya Mama Dangote
jipepe,
Doni Fumwe
jipepe.
Chu chu
jipepe,
chu chu chu
jipepe,
Yani chu chu
jipepe,
chu chu chu
jipepe.
Nasei Tuma Nasei
Joseph Mertier
Nasei Banalobi Nasei
Kaya Kaya Musha
Tule Fukama Fukama Mwana Fukama Fukama Mwana Fukama Fukama Diamond Fukama Fukama Quadra Fukama.
Papa no be my yeah, Papa no be my yeah, Papa no be my yeah, Papa no be my yeah. Anya taka trago gakate aloba kate.
Sibaye
yes, shozi matata.
Tuma 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 tuma.
Ako gakate alinga katro aloba kate.
Sukuma
yes, Adolfo mute bachi la mwina.
Papa mazuma, Papa mazuma,
Joseph Kusana.
Papa mazuma
Zodwa
Andele
Marale.
Dar es Salaam ngasuma,
Anko Sham,
Diamond ngasuma, Kinshasa ngasuma,
Kaya, Kaya Musha
ngasuma,
Kama Mfuama.
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu.
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu.
Onasema usiniguse, usinitachi, salamu iwe kwa miguu.
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu.
Okoza kambali,
corona,
kusimba te,
corona.
Okoza kona ukomba,
corona.
Kusana musika,
corona.
Tena vaa maski,
corona.
2 metri,
corona.
Mikono ya kokosha,
corona.
Del Virgo, St. James,
Titi Stone Nike,
Ibi Santos,
Ayolizer.
Today is today. The boss, the boss, the boss. On vous a parlé de nos deals. On vous a parlé de nos.